Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde alkamsari jiddi lewru mars hitane 2024 sakrabe hidibe to bodom hedaade hejuji amen dile linde mangal mudu fu ando min calmini om sanni bete hande jiddi lewru mars yo nyaloma ke ena do rewbe lele adnar Allah ndul nyaloma hande o min garami kala hala rewbe kan e politique lele di amen di nantinobe kabaruji bangal fina tawa kan urube lele de godde kan en kan wondi wadde imadaraji de waifu yalla nantingul kabaruji bangal fina tawaji an haba yeru wode be ngadi batu mabbe bangal mudum bamako do kenya le lewru ramadan du yimbe le hewbe kan en kan holita wiide nyawuji anay mu em nyawuji latude sababu jati fati be kora ngaram be dara de famule journal amengal sekrabe hidi be don sembe kabaruji de min jogani on bete hande bismillah modam heedade dum rewbe darne mudum en ana fandi sanne bangal politique leedi amendi dom holitiri wiide pel kumani be jingande hakkeji rewbe leedi amendi sariya wol ngol be noddirta loi 052 mo anniya mudum woni yirwinde darne rewbe yella bi keba nomede faabe chuube leedi amendi ana wondi fewde tiddalaji kewdi rewbe le hewbe kanyum en ka duwana metti dum en sanne leedi amendi be koliti dum wiide dum yarta fi e democratie faabe dro den faamu anni ko fati yatra hebane do hendo festango mar waygalo
Aminata Sangare debbo ngado politique le leedi malindi ngon le CNT nyaloma hande o wirobe be ngattata koydo mudde politique sanne
c'est vrai
gonga rawbe wadi imadaraji mbawdi yubbe le gulleji kewdi ngona yori bangal politique imadaraji rawbe be kanyum ka wana ko matte to sanne de wa wiide jati fa debbo lato ardo tawama bangal politique nadu de gulleji goddi wana huna ko ni
daw nyara sogoba gote debbo politique to yoro so o wi wakkatiji worbe le be jaati kedmirta be caggal no golleji din gordi
parce que politiciens yimbe
worbe ngado be politique e jogi be kalsi wakkati woteji di kambe woni immotobe so ana fetcha t-shirtiji fa yetto disaje kosam kan ko nande mudu so a debbo wala ko jogi da goto be jettata ko ma jaati
e eten wari
caggal dido tidallaji kan ko noddirta assistant goita odo o hali yingo go jamarnde watta fiwde mabbe
tidallaji ana hakkune amen worbe amen ko hewe ma fu min lomi jaltam galleji amen fami jida e wobbe wobbe tay wana non do wordi be goto e tiddalaji de be gonde fewde mudum
kanko noddete juka tarawari goto gonde fedde IRD de o rewbe be jatun kokolata anniaji muden lobbi kanye yakawere muden no politiki wori o ko hebe do rewbe le fusan gado politika tan worbe jati gaddata dum yen
rewbe le kofobe ka an wondi hebude sembe sanni le gallure sigu o do golle mo worbe kam en tan wadan no nyalo mo hande o rewbe le hewbe nayo reke bangal mudum salimata kulibali yo goto hakkune mabbe hono fu o do debbo wadi yella worbe do woni client em jottotobe dum en ana jabana dum client hono kedjado amen gondo sigu do woni mohammed cisse yido e mako le latol imadraji fa yambina nyalo mo ke na do rewbe le adna allah do woni 8 mars kede ko hebani em do hendo festango omar wajolo
dum makana bare dubi sappo e jeegom um nodire salimata o mo kofo bangi abbi ko do sigudo o do suko debbo kofo worbe taydi wido mo jogi andal kanye tibora ko fuko he worbe be ka kolta ko mo nomo holitiri wide
citalaji kewdi ana hem dum lata ke hunde newi ne feyi fuddornde ga yaadi yeso ko hewe ma e fu fami wide gollal gal rewbe worbe fu fotu hem client en nyande fu buri hewde
nyaloma hande no yoga e client ngabe an gonde yotta ton kollitino le makko wori
sale woni kofo kam do makko do tangaram mi moda dun wodiri dun wala fuko sendi gorko e debbo e o do golle
kanko selmata kulbali o do golle o wi mo heba hen dun laati sababu du so mo jogi client gabe hewbe dun ko mamed cisse hebni si jotta mani segu
sakrab hidi be andon baye hebure ido kabaruji fu do beme ande to do hello amen facebook na du konto x mom no dirta no twitter walde be noddirta coordination des mouvements association et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko do on semas bato ministre em gaddo ken o ka holiti wiide de do fedde fusama ngaram be dorade famu e le kabaruji amé ngaroji din nyaloma joda hala bangal lamul kreduji di hawrentini ardibe ken e sukabe jokolbe le leedi amendi bamako do kenyin fana mudum yo fa yewotade hono tidalaji fu hodi sukabe jokolbe le leedi amendi wonde fewde mudum kan e dabereji hodo han fi hede yalla sukabe jokolbe koyde mu en ana tesanne e le lamuji de kreduji di gal do kawrtal fadina noddirta civil children landini dum lewi hore be dum latto sababu sanne nabirde yeso imadaraji de sukab jokolbe way wadde fe la kreduji mu endi ana yirwa fa bedro den famu anni ko ziyarata mayge hebanem do hendo festango Umar Wajolo
kanko kedjar ferdinde no der CV children o holliti wide sukabe jokol wajibe sina tawe ima daraje ngatteedi non watta so yirwere lam wad le credituji di siaka watara
le droit de l'homme sont au cœur
wajibe sina watte le ko nayri bangal yirwere so hadde yimbe le kalam sukabe jokol be do hadde jumudan kani memede yewe yalla hono be kan tawrede e ima daraje kan di watte di ko nayri bangal yirwere lam le credituji di e leedi mali sukabe jokol be tawabe tonbe kolliti wide anniyaji bameteddi anakaani ko tawe ardine non tan watta so ngattale hen koyde mudun en
les jeunes peuvent agir aussi en termes de contrôle
noddudu watna e jatti so tamo ko pamay e lamuji mudun di dum yo golle sukabe non sukabe kana heddinde ko mudde caggal ko nayri bangal politique e be kaani wadno be ngatta fu yalla be kokka sukabe jokolbe darde mudun en
présenté à tous les nouveaux
tongande kewde ngaran wadde le hen yalla sukabe jokolbe ngatta hen koyde mudun ko nayri bangal yirwere le credituji di
so doktoror ne be noddirta asako san central kebe mudum yari chagal dudo sur doktoror ko yottoto miloji jitti kany e feccere woni ko itti le hitane 2023 kebal mako ne buraye miloji jitti kany ko fawi odo kabaru ka hore mabbe hokkiti dum yontere bittinde ele batu mum mum ngadi le wi lami do de do sur doktoror ndu woni kanko jakariya kulibali dum yo sabi ko yimbe hewbe kany en kan wuti yottal on do nuku o monarda yimbe le be dum golle mudum woni wada ima daraji fu yalla yimbe an heba yottal sur doktoro refabe keba jawdi ni bi ngattata e linoku on yirwinde kabaruji pawide finatawa kany yewde dati hudu hani ittede yalla dido kabaruji pawide finatawa an heba ander sanne do woni sicili mo be chubi ele batu mabbe goto ngaddo kenyen ba mako do odo batu balli dide waran hawrintinde nantinobe kabaruji bangal finatawa le leede amene kany europe leede godde kasem fana mudum le wi feddene mi noddirta réseau kia kanye e arterial network kany e landini dum mama koni kany woni lambi do dedo fedde ani ko haltani ba mahamad baba kunta do festango umar wayelo
l'objectif visé c'est le renforcement des capacités
fana mulu yo famminde yottinobe kabaruji finatawa no finatawa wori leede lede bedo yottinobe kabaruji kambe noddite so festival ngajana ngadna so kawrte mod en ngada ko nayri bangal finatawa journaliste en yottinobe kabaruji an kewi ka yottinobe kabaruji ko nayri bangal finatawa kewa dum wodi sumi dum gonti e jengintebe bedo yibele embare noga e go be iuri le leede lede fulle rumde afrique de leede le kewi
presque tous les pays de l'afrique de l'ouest
min jiot kany woni ardole cercle kajolo bangal yobugol usuluji mudum odo kabaru ka hokkama talatare bettinde sudu kumani do nangugol usuluji le nokko o holiti dum do wadi tiagal ko minute prefet o immi yottal on do nokku le wi makko le temdere fu yimbe kambe yobude usuluji mu em chapan jiddi kany e jiddi kany en ka yobbi ko mun ko
sijo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faba mudun ittira leyleede gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union européenne et coopération espagnole.
Bal seeda tam hijji hakkunde amen e lewru korka fewde ndudo lewru yimbe le hewbe kanyum en be ko donka kanye yolbere kanyum ka muyata fi wondati di hebata fati hora fahe ma fu hulitan wiide kanyum en nyawbe na do won nyawuji di ngatata hore mu em jaat latto sababu hadde be horde zoom amen sur nyaloma hande o ana yowi do majum mayram kulibali won ko hebani em do hendo festango mar way galo
balle certain hedde lew ramadan du solando jabi be jida horde be du dem biata immini nyawuji mudu en sabami misala odo no dertere fatumata so bami fa lew ramadan du dariki ni jida mo fumu jukki man mako kewdo pep tiafaje wakkati fo yo hore mako na watani o we jabbeto woni mako no wi tension woni mako honro mako du an kewi so bami fa lew ramadan nati hono misala musa kanye e mami be do jabata horde fi sebede be munyata hedere odo suko jokolle no dertere muhammed du mudu barta dubino gay wayriji to yimbe be jati so bami famidi yottiki atana sawi gatoji mudu na ko nande mudu fali nyeger natta so nyama yaram diam de ino fi mudun
sakrab hedi be le lewru korka kam min garam en bayta kabaruji amen di kollirte ni bande sappo e go o lewru mars do woni altinere yottade alam garo o mbawi hedade journal ngaji amen di fu bande wakati yamde sappo e jeegom dum timmando wakati yamde sappo e jettin kabaruji nantin tedi bete di ka huna wala ko wayte mudum ni fuddam wakati yamde jitti dum timmam wakati yamde jenas yablike silimaji chapantati fande fe nokku honono andir don ni do mi kaddete kabaruji amen di kikede hande ga honono andir beete hande ga honono andir don ni do e seeda yewter amen dana wodi yo yewtere amen magazine nyalom hande o ana yowi edo korka kanye nyawuji matite di bangal le korka sisile amen mum chubi yimbe le hewbe kan alsame hewbe kan enka ana landini horde korka le lu lu do lewru yimbe hewbe kan enka waran wuture nyande yarde sigireti bande no wakati nange immoto fa yeto yanal nyange homo fu hani horde korka ka hono wadirte korka ana jogi kutejo bangal cellal lubingel adamana musa malisi soko yihi yidoyde e dinan kobe kanyi e doktor en anni ko hebani em do hendo festango umar wagol kanyi mi hore mi nyalli jam
korka idum e nuyde joy alislama ko de kam andan be kabaru dinaji be be kolliti wi de korka nafane do sanne ko nayri bangal cellal mudum ka bi fa kora wajibi sina tawe jomunan haari cellal dum e tawede fu yimbe lobbe antona tan doktor en jati katta be horde be tinan ko mabbe be kora hono odo neddo goto mo mi kawrte mu tumbu to mo jabay inde mu do inde
j'avais de ces douleurs
na wala ana sattino e am san tawi mi hannay doktor am mi hannay sarabe am mi fuddi korka duha be sanne be mi kam hodo fu yoppi ma wadde dum doktor ma o hokkima yamirore mudum na bimbe min ka mi halday doktor am jati bangal mudum yotti kam kanko e hore kanko do wi kam tawere nyaw gondo e ma o fu a jabi horden
hitani kande no nokko worino yimbele hewbe kanye mbi bawa horde be do yimbele an iwro nokko no dete sigu kajolo kanye bamako do be bi ko lati sabab mudun yo wayde harde cellal
ne operation
min oppama ele redu an chagal opugongol be bi kam miera hakeliti jeegom ndiyam nyalo mafu dun sabi so min kam horta sigu do min walda e yimbel korobe sabi estomao nawdo woni am so mi sella min yewtuto hore am so tawi min waawi horde nadu so tawi min waawa horde so korka ka witti yoppi kam dum min jeewam nyalaade di mi heba e horde mudun den hore
so lo temene ko fe
anda kabaru dina be kolliti wide so jomu hara cellal wana wajibi hora ka jomu wana wawi ittude muddi hokka tampube almami Musa Ture kedde moko mo sifido hen
aladi
Allah subhanahu wa ta'ala o holti alquran muawide nyawbe kanyu enka korka wana wajibe juude mu so be chantanama nyalade de be ngadi be kora e mudum de be kani horde dum so korka timmi on so tawi bami fa nyaw ko woni mabbe korka wana nyaw cello korka sami iwde dum mabbe nyaloma fu fecere kilo nyamirni be nyamata kambe hore be kani hokkude neddo mo wala bawdi dum darto darnde korka mabbe dum ana wodani yimbele nayebe dum jonka so neddo ngudo horde sabi nyaw na dun nayi wawa itude ko wi'a ko dum wana wajibi
obligatoire
kambe doktoro en be du be kolliti wiide jomun hana horde soni ana andi hara cellal sabi de dum wawi beedude nyawuji goddi anton kedde mo kanko nodirte Boubacar Nana Kassé yo doktoro
malade sous forme de diabète surtout
nyawuji hono diabète buri futo rawbe estomac na du ko tension na do jipoto nyawuji bodie nyawuji bernde henyere kanko nande mudum fayato nyaw yakku fuso tawi ana neddo korka wana wajibe juude mudum
c'est du jeune du mois de ramadan
docteur Nana Kassé holli tiwirso ne ana wayro tinno wattana hore mudu hakkile so bami fa horidu haybanu golleji mudum gori o beydile hen du wido so jumana wayro fande kudde kewde lanɗanna nebam